Ose nyigwe ya na agba o Ose nyigwe ya na ekwu okwu ya bona bona ne juga o
nge jete ni kwa wale on ay fa mele me
o wale ki mo bele du
le ki mo bele du
le ki o mo bele du o den de
le ki mo bele du
I choku o mo bele du ay
le ki mo bele du
o kwa kwa nyo bele du o
le ki mo bele du
o kwa mo na be na mo
No more where you go to Lika. Oh, we live in the middle. It's a way of one.
I'm a melon.
In a me, but I know Bodo. In a Nessinata. Then I know Boda Maro.
Bodo, one in any of one. I'm a melon.
Oh, my God, dear go. Get a melon in Munganga. Blokwa nyo dilinjo tata o
Kona dilinje jo wane
Onne
Aife meleme
Onye ne mwere go tata o Onyo wite ne mime
Weli kapute chinine Onye amulu dokuwa wane
Onne
Aife meleme
Emwe lundi paleko Matata o vana yo sinye yo Yeji wano we mono
Wabutonjolo kwa wale
Onne
Aife meleme
Abo harapi vineku Iti nyoki nyokwe Oke kano kano he
Onye aboso ya kwa wale
Onne
Aife meleme
Ilye kamo kiboso Faya mai bise bishake Eku chiono tose Diko da fuku
wa wale
Aife meleme I love you
Ukwa makanine wetegu
Abo chobadi yo Oyeba woka kwa
wale Aife meleme
Oteka na yaga di mani yubiko Pike jena inata Makonwa mwatena tao
Ata mwawa iwa wale
Aife
meleme
enye golu lonyo fuma enye give me enyo fuma oka bozo kutechi onya ato papa ki obanle onne ay fe meleme no do many things start the time brother focus on one thing onye jakwana bonaka o amaruke na munyo obanle onne ay fe meleme ibade go one onye ọbụla bụla onye gị ma mgbe ị ga-eji m onye gị ohusa ga-aza ọba nne onne ife emere eme a na-eri anaghụ anatao anakụ mma elizego nwoke buri ya gbuo ogwu ọba nne onne ife emere eme anụisi dị mma adeje aga ọgọ ọba nwanne ụwa na-ewu ibe ọba nne onne ife emere eme iji pụta be gị n'ezi be ndị mmadụ amụba gị amụ werekwa ezinụlọ ọbụla ụ zogbu adịrọ n'ime ọba nne onne ife emere eme onye zuru ịgba n'uri ọ ga-etinye ebe ada nọ n'iru nwaanyị aka akụkọ mmọnwụ ọba nne onne ife emere eme nwanyị na-echekwa ọwa ngwa ngwa ị na-emekwa anya obambambam ma ọ na-agbasi egwu nwa o ọ ga-alakwa n'ukwu ọba nne onne ife emere eme agwọ nọlụ mbe obi rosi na agwọ nọlụ mbe agwọ nwa baja agwọ ọba nne ife emere eme yogoyo ahịa yogoyo 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 yogoyo ahịa yogoyo.